nyiso ya ni rata osedhi otedo naduga kuyo jona winjo mara katira. Thank you.